Bogorka, Bogorta, there's in the building. I'm pulling in a cavalo.
Hele badan iyo buuq that's enough. You already know nigga ain't nothing nigga in my tough. Hele delin cause some attack. Marka aragta muqayga ku dhufo ala last cause waxa ka imaada meel qas. Salaan sar kati ku sigeega soo qaad. Hati kala noloshaadu waa qalaas.
Noloshaadu waa qalaas.
Ika badan badaas sadda soo gudubtana iga filo garbash. Heesa haaga plus musigaaga waa bilash. Adaa iskugu yeere fanaan dadka ku mooda balwaan. Waa ballan ina kugu xiro jawaan barya marqaan toka malqaan cause waxa jooga waa xarfaan nigo naga ma afaan. Okay, my whole squad is a gang gang acted ama taalo ben ben. I'm a busy fan iskaga kula hala lain lain waxaan ku jirnaa farxad iyo ran 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 hataba meka waa guban ani ma bilaabin hadda rap ina kawala waa ballan. Hataba meka waa guban ani ma bilaabin hadda rap ina kawala waa ballan. Wabalan nigga, wabalan inna kaatu masar. Nolo shada dham ki soqab tafar. Rap kaga digo tafsar. Inti ane ma iyaro qamar. Wariya sarkhan GC baby. Waxa quta wa halal. Sheka dadu wa falad. Wariya fatal jan jan. Iga da sheko marqan. Hadjika la waxan kaar. Iga dan dan. Dan dan nigga. Ate dak matala bam bam. Ame bisi fanis kiga kula hala yana len len. Waxan kujurna farhad iya ren ren. Hataba meka waa guban ani ma bilaabin hadda rap ina kawala waa ballan. Wabalan nigga. Hataba meka waa guban ani ma bilaabin hadda rap ina kawala waa ballan. Wabalan nigga.
Haye haye soo soo wax badana ku dhimna baba is garabo sagaal le kariga dumu fursaha habiso bixaka.